Kale nafuna omwami kuba 2013 omulimuzi gwa mukaaga ayitibwa Onyango Gideon ne tunembeera naye kati nanfunisa olubuto n'abamu okubuusabuusa enjole gye yali yatambulamu mu kampeyini ze ng'olubuto yakomawo n'ndi mugamba n'abangamu abeegaana omwana bwe yaweza bwati emyezi 9 yalumba ekiro zaali 7:00 nabba omwana tamanyi omwana ali buki tamanyi mbeera kigyalimu tamanyi wa waasula tamuwaki tamanyi oba alya kiki.